www.quaichatdefine.com.
Yadi.
Oh no. Super. Hello, my blood. Please pay attention. Me got a message for you. I know pena umadanda. Sintu sida gutina. Kumati mwina moyo wongo chosa. Kumati mwina wongo pita. But here me tell you this. Imene usi solution. All usi fute banj. Usaganize zoma poison. That you hold on. Ambuye sataya wake. Pisa hold on. Ama peleka mtawi yake. All usi fute banj. All usi tente banj. Pra ground ipacheme banj. Sikulina ziza enda. Ousama taya mtima. Ousama rusa hope. Bodies usi nintawi. Ambuye sara wake. Osama taya mtima. Osama danda ura. Osama rusa ho. Tikuli naziza enda. Rari imeini simu kalila. Lelo kunjo ya mawa kulila. Lelo kujela nyama mawa masamba. Daino ukagwa, tuka, limbika, wesafuka. Ulinzambili zojita, my brother. Oh yeah, you got a potential. Uta wipula na weso. Uta uchuka na weso. Uta ukala superstar. My sister, usama iwali. Ugatandima, kumabwela kuwali. Sele wantunda gulinziko. So utoli uso. All usi fute banj. All usi tente banj. Pra ground ipacheme banj. Sikulina ziza enda. Ousama taya mtima. Ousama rusa hope. Bodies usi nintawi. Ambuye sara wake. Ousama taya mtima. Ousama danda ura. Ousama rusa hope.
www.quaichatdefine.com.